Titi
Rosary
Kasabun
Goddess
Vicky Spandes.
Ya, vita na vitamin U. Kenye minataka ni vitamin U. Ha, vita na vitamin U. Tunapigia vita na vitamin U.
Say you put it in position, then me curve me waist right there in the middle. Yeah, that be the place, yeah. Usije sikiliza wangenere. Kitu chako usile kwa mapepe, yeah.